Yambile ngakudla izindaba sonke. Kikudlile ngalahleka ngaphinde ngazithola.
Feel like you.